Freshie and the Mix, Africa.
Boss Gabs Bandola. Zedwap.com. Apa ediso. Ama madega no tseme.
Microphone.
Iwe kashu shushu.
Ladies and gentlemen, this is 408 Empire. Class music.
Pakwamba eshilenga opponenti na furu na machinchi mosquito palinetti. Alini ene mapala fayo kutandala ate fya bupuwa shebe chikala to joina. Chikala to joina. Ushebe chikala to joina.
Ewe beta webe abanobe lobe ulebe la mafekteti nobe. Bendela bali for but so ne ya chi ya fidim but what you gonna take a lot to join us. Try to take a lot to join us. Take a lot to join us. If you can't beat them, we are sangwati. La filanga ka sementi etio neti. Bari wa parata pesa wa kadeti. Chikanye.
Yeah, wana kasongo kasongwari bodi. Adi wili nukusangwa na banyoli. No ala no salenda ngete modi. Gani snitcha.
Apa iliso banyoli na bafuetu.
Vaupu vati mamenya kwatu.
Jebu jebu. Apo na poru kutumu. Icho.
Pakwamba eshilenga opponenti na furu na machinchi mosquito palinetti. Alini ene mapala fayo kutandala ate fya bupuwa shebe chikala to joina. Chikala to joina. Ushebe chikala to joina.
Ewe beta webe abanobe lobe ulebe la mafekteti nobe. Bendela bali for but so ne ya chi ya fidim but what you gonna take a lot to join us. Chebe chika la to join
us. J Cash.
Chika la to join us.
If you can't beat them, but join. Ganenze iwe ningazizo nde nangoil. Pea tabila yatu yako inga boil. Ninanyula monga kudala madoili. We been doing the most pazedi ni bandani. Beswaziba nilimonga kumansa ni patari. Never had the rapper na madaringa sagari. Panyimbonga nilipo kumankala ramadani. Which means kuliba mani diap. Sister Mula kulibea nani diap. We a team full of BM makofi. Tina influence itisa ku CM makofi. Super chanda na K na Kashi. Ndise mahora movie wae wa mabunda wa kazi. We came to take this shit over.
Hela hela super roger that over.
Pakwamba eshilenga opponenti na furu na machinchi mosquito palinetti. Alini ene mapala fayo kutandala ate fya bupuwa shebe chikala to join us. Chikala to join us. Ushebe chikala to join us.
Ewe beta webe abanobe lobe ulebe la mafekteti nobe. Time bendela bali for but so ne ya chi ya fidim but what you gonna take a lot to join us. Chebe chikala to join us. Chikala to join us. Block ni ganga wenda maya.
Joina.
Amasa jokwa wenda vaya.
Joina.
Ikata bongo li wati kata.
Joina.
Ichao yo.
Chebe
chikala tu joina. Shala mwana ushalanga tuwaya. Ukimbo la fuwaya isha kolo kwaya.
Joina.
Chafu mapachano ko. Distance kulifu.
Chebe chikala tu joina.
Shikwebele timkuya nangwa sebele. Tapabutile po nangwa sebele. Mukari kuri ne queen jebele. Ne fisherman wa musong someone is a bitch.
Zedwap.com.
Ikas. Song song.
Hey. Hey. Tona. Hey. Tona.
My number. Hey. Solti so. Apaidi so. Abanyori naba fuetu.
Hey.
Jimu shumpes.
It's the super Ava.